katuni uchuze kweni Kabangusa matozi usilie Roho yaona itulie Basi furahi ya tajivozeleye Mwaje marisompeleye Milango ya nyumu nibulie Idunia ishudie Wona timita miadiele Bamuhe mahari yangu zayo Mahari yangu zayo Sheri dhabu ya hoti Dhabu ya hoti Bamuhe mahari yangu zayo Mahari yangu zayo Sheri dhabu ya hoti Dhabu ya hoti Lewote gwena rire me zigele gele Zigele gele Maya zigele gele Zigele gele Zengwena rire me zigele gele Maji ya kamale Ibu wakariziki yangu Tia nongu jami eno ni hangu Wanru wa shele wana mupinde zisare Baraka zijana muzi bahare Mabwana harusi na mujibue Mavala ina imabamue Leo suku ya harusi Shongore mali kabusi Leo suku ya harusi Shongore mali kabusi Bamuhe mahari yangu zayo
Mahari yangu zayo
Sheri dhabu ya hoti
Dhabu ya hoti
Bamuhe mahari yangu zayo
Mahari yangu zayo
Sheri dhabu ya hoti
Dhabu ya hoti
Leo tengwe na rire me zigele gele Zigele gele Maya zigele gele Zigele gele Tengwe na rire me zigele gele Kabangusa machozi usilie Roho yaona itulie Basifurahi ya tajivozeleye Mwaje marisompeleye Milango ya nyumu nibulie Idunia ishudie Wona timita miadiele Suku ya leo kweni nyata cheza Kweni nyata cheza Ayaba muhe cheza Ayaba muhe cheza Sheri wangu cheza Sheri wangu cheza Aya falahi cheza Aya falahi cheza Zena kokwa he cheza Mama cheza Aya babangu cheza Na mamangu cheza Weni mwamu cheza Mwanzani nari cheze Tengwe nari cheze Lewo nari cheze
Cheza, cheza.